It's another one.
Oh, would you wanna try?
Nani Max PID. Kwenye giza mini wanga, nimewacha hizi shetani visanga. Neno lake baba kwangu ni mwanga, ndio maana niko chini ya mwamba. Ukimtafuta bwana, hakuna kung'ang'ana. Ukirudi uwe wake mwana, utawacha hizi panganga. Ati yeye si bwana, we wacha bana. Kila kitu kwake kiko poa tu sana. Juzi juzi mwizi kaokoka, leo leo mapepo yatoroka. Kesho kesho mtu wa mogoka, amebadilika pia ameokoka. Ula la 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 la. Ula la 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 la. Ula la 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 la. Ula la 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 la. Na Bisaya alinena na watu wote. Bisaya alinena na watu wote. Mkono wa Bwana si mfupi, sisi kutubariki. Mkono wa Bwana si mfupi, sisi kutubariki. Unapaswa uombe, uombe, uombe. Unapaswa ubishe, ubishe, ubishe. Na magoti upige, upige, upige. Na magoti upige.
Put you on the track.